ke piny ni dwaro ng'iyo makonyo ganda. Osiepo punja ni wangwana wuotho kanyachiel, tindang'eyo gima mar piny ni dwaro osiepe mabeyo beyo. Jodongo punja ng'ama long'o chamo nyinge okonyo aheny. Dak ke piny ni dwaro ng'iyo makonyo ganda luo. Osiepo punja ni wangwana wuotho kanyachiel, wenyo ngima mar piny ni dwaro osiepe mabeyo beyo. Jodongo punja ng'ama long'o chamo nyinge elele.
Maisha ya binadamu ni kama ya maua bila marafiki.
Osiepe mabeyo kawuono witi Wesley Jasembo jayadhani. Ng'ama long'o tuneno chimene wuone mama japuoch.
Imosona Brian Sigu Osiep Bernard Jaramo.
Jaodinya Magai baneno rito dak e dala Nairobi kabwana. Kaleo unuko wanyongo talo biro
Nairobi runda Lifi Sabat.
Roberto Siepi Mos Nageshi Kude kendo karachuonyo tono gena tagende boma kame manye gimani. Oh, boma kame manye gimani.
Jakindu
Narubi shambala mawe boma kame manye gimani.
Osiepo konya
Dake pinyi ni dwaro ng'iyo makonyo ganda. Osiepo punja ni wangwana wuotho kanyachiel, tindang'eyo gima mar piny ni dwaro osiepe mabeyo beyo. Jodongo punja ng'ama long'o chamo nyinge okonyo aheny. Dake pinyi ni dwaro ng'iyo makonyo ganda luo. Osiepo punja ni wangwana wuotho kanyachiel, wenyo ngima mar piny ni dwaro osiepe mabeyo beyo. Jodongo punja ng'ama long'o chamo nyinge elele.
Omar Gadi Steve Ligumba Nyakwanyo Mware Imosona Bayo Junior Gibine Witness Omondi Selanga
Korachogo Wonomburo Jaseme Konelio Sief Moje Seme Konunje Seme Magwardala Mama Rispa Golo Muga Nunyu Olodano Mabisungu
Lungu
Babondo Somo Matemati Maesabu Siang Siang Osepe Kakambe Angi Matino Kwang Adamson 58 Jaya Thadu Stoya Ndege Kachomo Manhattan New York. If you know, you know
Stopa
Usingoje Wakwambie
Wakumba.
If you know, you know Gingeyo Kitendo Gingeyo Mama
Kutundo.
Alando gero na gigi umwana churwe ndi nyaseme 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 mikai
ubito nyachipala
kanyawina e dake pinyi ni dwaro ng'iyo makonyo ganda. Osiepo punja ni wangwana wuotho kanyachiel, tindang'eyo gima mar pinyi ni dwaro osiepe mabeyo beyo. Jodongo punja ng'ama long'o chamo nyinge okonyo aheny. Dake pinyi ni dwaro ng'iyo makonyo ganda luo. Osiepo punja ni wangwana wuotho kanyachiel, wenyo ngima mar pinyi ni dwaro osiepe mabeyo beyo. Jodongo punja ng'ama long'o chamo nyinge elele.
Thank you.
solo kama makeba
Tuma wendo ni
Muthi ya boru wabiro kingolo kabina
Mipura
jao wabiro kingolo kabina